نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد بسم الله الرحمن الرحيم تقمنا سمغنتاي كانو كمني تمكاتو كامبلانا زنا دي زنا ما ما كان كان ياتو كوزان دي دين ndikodi dini yathu ingapita chitsogolo bwanji imani yathu takwa yathu ingakwili bwanji ndetimakhatu kuwunikira nabe choncho njira zosiyanasiyana zimene tingatsatile ndi cholinga choti tithe kutukuka tithe kupita chitsogolo inshallah ndipo tizimpempha Allah subhanahu wataala kuti nthawi zonse azitipanga kukhala mchikhulupiriro chimenechi cha umodzi wa Allah subhanahu wataala masha Allah azitipanga nthawi zonse kukhala akapolo ake okundika insha Allah amin thumma amin nje lero kwambiri tikhale tukambirana pa moto omwe uja umene tikubweleza uja umene tikuchita kwa masiku uja makamaka pa moto okhuza ndi masura osiyanasiyana amene amatha kukhala ndi nthawi zimene tingamawerenge ndipo tikawerenga nthawi zimenezo ndoti pali ubwino wina wake umene ife timapeza kodi nankha ndi zinthu ziti zimene timapeza nankha ndi masura anji amene tingamawerenge kapena ngati ali maaya ndi maaya atiwo lero kwambiri tione tu za maaya omalizira a sura Baqara amana rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi kumapita chitsogolo mpaka na kumene kwakathera sura Baqara imene ndi akutiwuza onena kuti choyambirira welenganiso aya zitatu zomalizira za sura Baqara tisanagone senza kuti masura maaya amenewa nthawi yabwino imene tingawerenge ndi nthawi imene tukagona tisanagone muja tiwerenge kaye masura amenewa tapanga udhu bwinobwino tuswali malaka awiri then ndikawerenga masura amenewa maaya amenewa kenaka ndikumagona zi ndi ubwino wake ndipo ubwino wake lumene wanenedwa kuchokera kwa Ali radhiyallahu anhu imwadongo sura nne kuti sindikuganiza kuti aliyense wanzeru angagone popanda kuwerenga maaya atatu omalizira sura Baqara chifukwa ndithu iwowo maaya amenewo ndi chuma chochokera pansi pa arishi so arishi ndi mpando wa Allah subhanahu wataala so apa Ali radhiyallahu anhu akutilimbikisa ndi tuone kuti kodi ali ndi ndani choyambirira ali ndi sahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam komanso ndi kazeni susuweni wa mtumiki watu Muhammadi sallallahu alaihi wasallam so akhuza uzindikira zambiri zokhuza ndi mtume sallallahu alaihi wasallam ndiye iye ngati atusa statement ngati imeneyi ndioti pali chine chake chimene adachimva kuchokera kwa mtumiki watu Muhammadi sallallahu alaihi wasallam welengani sura Fatiha ndi sura Ikhlas musanagoni so masura ena ametinga ulenge pali sura Fatiha ndiye paliso sura Ikhlas sura Ikhlas ndi sura ijamini mamba ndi qul huwallahu ahad Allahu samad mpaka na kumapita kumapito kodi nankha muli ubwino wanji tingapeze zotani ngati ife tingawerenge sura masura amenewa tisanakagone Anas radhiyallahu anhu afotokoza nena kuti mtume sallallahu alaihi wasallama adayankhula nena kuti pa nthawi yogona ukayika nthiti zako pa bedi kandi pankeka kandi pachampeya paliponse koma thupi lako walika pansi kuti ndi nthawi ino yopuma ufuna ugone ndipo wawerenga sura Fatiha ndi sura Ikhlas udzakhala otetezeka kuchilichonse kupatula imfa so Allah subhanahu wa taala mtenga wa Allah mtumiki wa Allah subhanahu wa taala iyeti akutiuziratu zamene ifeyo tingatetezekile kuzoyipa ndi zilango zosiyanasiyana iye timatha kulota zolakwika timatha kulota zimaloto zoyipa pena mwina kukumana nda kuba pena kukumana nda chiwembu zinthu ngati zimenezo kutulo kapena nyumba mmene timatha kukumana ndi zinthu zosiyanasiyana mavuto osiyanasiyana iyeti solution ndi imeneyi tikhoza panga sovu tikhoza kuchita sort out tikhoza kuchosa mavuto amene watikhoza tikhoza kudziteteza ku mavuto amenewa kudzera mu malangizo a mtumiki watu Muhammad sallallahu alaihi wasallam kudzera mukutsatira malangizo a mtumiki watu Muhammad sallallahu alaihi wasallam omwe akutifotokozera ndikuti usa pamenepa kunena kuti munthu amene angawerenge masura amenewa sura Fatiha komanso sura Ikhlas yeti munthu amene azakhala otetezeka kuchipinjo china chilichonsecho kupatula ifa tikudziwa nena kuti ifa ndi chipinjonse panyoka ndi ifa paliba amene angaiponye ifa wina aliyense azayenera kuyilawa welenganiso sura Zumar ndi sura Bani Israel musanagoni masura enaso ndi amene wamene tingawerenge mmene monse muliso ubwino wake olimizika abulu baba radhiyallahu anhu adasimba fotokoza kuti Bibi Aisha radhiyallahu anha adayankhula nuna tintumi sallallahu alaihi wasallam sankagona mpaka atawerenga sura Zumar ndi sura Bani Israil. So timuone oyambirira wankulu kwambi amina akulongosa hadithi imeneyi ndi Bibi Aisha radhiyallahu anha. Ndi timuone kuti kodi Bibi Aisha radhiyallahu anha anali ndani kwa mtumiki watu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So anali mai watu olemekezeka, mai wa fuko la Islam, yet anali mkazi wa mtumiki watu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ndi akamatilongoselela zinthu ingati zimene ndi akutilongoselela umoyo wa mtumiki watu Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuti ndi ndani ama anga mudziwe kwambiri munthu kuposa mkazi wako kapena mumuna wako. Ndiye uyu Bibi Aisha radhiyallahu anha akutuza kuti fotokozera zamene mtumiki sallallahu alaihi wasallam akachitira kuti kodi asanagone amatani. So amawerenga sura imeneyi, sura Zumar komanso sura Bani Israil. Welenganiso mamusabbihati sura zomwe zimayamba ndi sabaha yusabbihu masura aminiwa. So masura aminiwa ngati tinga wawelenge paliso zotsatira, paliso zabwino zimenezo tingapeze zabwino zake nzoona kuti sura zimenezi ndi sura Bani Israil. So nyambira pali sura Bani Israil, pali sura Hadidi, pali sura Hashir, pali sura Swafu, pali sura Jumua, pali sura Taghabun, kumaso sura Al-A'la sabbihisma rabbika ala. So ulimi zila irbaadhu bin Saria radhiyallahu anhu afutu kuzaza ntumiki watu Muhammad sallallahu alihi wa sallam kuti adalungu sula ntumiki sallallahu iye akulungu sula nati ntumiki sallallahu alihi wa sallam sana goni mpaka hata welinga mamusabihati. Ndipo ankati msurai muli aya yoposa aya shikwi shimozi, msurai mene muli aya yoposa shikwi shimozi. Timpempa Allah subhanahu wa ta'ala kuti atipase utegera kuti tiziwelenga masura amenewa kusatira suna yetu kwa watu Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuti mwina mwake na fesi ndikupeza chindaliso chimenechi chimene tumiki watu Muhammad sallallahu alaihi wasallam watipunzisa. Subhanallah wa bihamdihi subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaika.